Easy.
Dude uonekana hata nikivaa msuli. We dada usinitege kwenye kiti ka vizuri. Lita simama kama usipoka vizuri. Na kama bika usisogei ni shuhuri. Wanalipenda wakina katerero. Mbuzi kagoma kwenda napiga kelele ghetto memo. Mchizi naga wandizi sinaga mani no. Shori utahesabu makenchi. Hey, you give me more. Bonge la mashini. Mashuga mami wanahonga. Bonge za mapele. Lina niuzigri kijesima mishaga. Kanki wa hadharwani inabuwa sana mashini. Zawari ya kidume ni kubarikiwa mashine. Hata upige gym vipi hauwezi jaza mashine. Kifua hata kukwa nacho ila sasa mashine. Hata uwe handsome boy wanataka mashine. Dude limeja utasema linapiga gym. Usiombe likitimu waki tim. Humu ndani utasikia mileo dim. Utasema ghetto lina music system. Likikoboa mliacheni washa redio washa na feni ukiumia. Kaikilala ungeza luku wapi sholi kama tahuku na ukilia. Dunta kutibu utoumwa tena. Ugonjo waku washa inakuna vema. Classic kitu kama jidena. Na ukini misi basi utanibib tena. Na linapiga mabao nikikatisha uwanjani mikelele kisa mashine. Zawari ya kidume ni kubarikiwa mashine. Hata upige gym vipi hauwezi jaza mashine. Kifua hata kukwa nacho ila sasa mashine. Hata uwe handsome boy wanataka mashine. Kila nikiwona biba mie wana stress kichwani. Wanakosa amani wanawaza watakwaje mamani. Wakipata watoto kali wasele dimbani. Mara dawa za kimasai na bado haikui. Bamia ikilala kikosa mudi kinajirudi. Viba mia anachafua ikipita mashine na safisha. Mnyama pusi anapenda maziwa basi anakamuliwa. Huwa linanyesha troni kifika Kigoma hizo radio topona. Likitoa noma miezi 9 ni homa ukideliver umepona. Mashine. Zawari ya kidume ni kubarikiwa mashine. Hata upige gym vipi hauwezi jaza mashine. Kifua hata kukwa nacho ila sasa mashine. Hata uwe handsome boy wanataka mashine.